twende kwa polisi, nikaripoti, nimekushika na mapenzi, mapenzi yako ni kama kokaina, makosa yako umeharibu vijana wenzako, kuna wengi wamemeza mbachu ulo wakata, wamekunywa sumu, uko guilty as charged.
Masai, ai, ai, Masai, ai, ai, Masai, ai, ai, umenifanya nikatupa randa,
umenifanya nikachoma workshop, nitakushika na mapenzi.
Masai, ai, ai, Masai, ai, ai, Masai, ai, ai, umenifanya nikatupa randa,
umenifanya nikachoma workshop, nitakushika na mapenzi. Stesheni nikeja yangu, prisona bedroom yangu, nitakupa life sentence, evidence wana kiuno chako, evidence tu kifua chako, exhibit mavazi yako, kwanza toa exhibit useme mbele.
Masai, ai, ai, Masai, ai, ai, Masai, ai, ai, umenifanya nikatupa randa,
umenifanya nikachoma workshop, nitakushika na mapenzi.